yewtere sukaɓe mali fo.
Minen ga enne e ley suudu l'école Alfred Garçon ley commune Didobo Bamako, janginoɓe e ardiɓe fof gala ɗo enne. Ka noon sukaɓe lokkoy hanɓe wadde examen nattonno hinnade exercice mabɓe banggal landinanade imuji garoji ɗi. Ko hulta wiide karwal heɓaka e ley joɗa haalaji ɗi laati sababu hewɓe mabɓe puɗɗima wembede. Ɓeɗo sukaɓe ɓe cuuɗal feewi sukalaji mabɓe na darda janginoɓeɓe e kañe guɓɓal CNSP wattande hakkillo janggo mabɓe. Keɗɗana Djeneba Camara, suka l'école gondo terminal. Musil en gonbe mutre golle be kaldami min kay an hani be ngattata hakkilo ala hal leedindi wakkat joon o e kanyum min suka be lukuy bibe talka en be ngala bawde hinade jandiji hertaade denno kambe e lam ko be hawra do gotum de la hitande jandende ana hisa. Oɗo yila kamɓe dartoɓe bangal imuji ɗi waɗi e wattu mo fedde dental sukaɓe likkoye leydi Mali e kañe guɓɓal CNSP jiidi ñande alal baare nde to kati toon. Joɗa haalaji ɗi laati sababu ɓe mema haala heptagol dabreji yalla hinnaɗi tiɗalla jande leydi Mali. Fedde sukaɓe likkoyeɓe dardi guɓɓal CNSP yo huncandi kabar muɗum hoore yalla dabare yawde na heɓene kaɗo tiɗalla jande. Keɗana Moussa Ñangali, kanko woni hoorejo fedde IM.
Min
dardi heƴaɓe lamɓe wadde bawɗoɓe fof yalla hisude hitande hikka. Wakkat joon o jiggi sukaɓe likkuyeɓe fof dow mabɓe woni dow leydi Mali ndi. Yalla e mbawa hinnade imuji mabɓe cagite hitande. Ɗum yata fi caggal joɗa haalaji yalla hawrude dow gotum e fuɗɗitide jandeji ɗi no yawiri. Nden kala ko woni golleji ɗereji huncina hoore no yawiri. Fadde nden dunke en kabaru jande yogaɓe kay na certi hakkillo dow kabaru imuji cagite hitande ɗi. So won na yeeli yo ɗi gaɗe woɓɓe ka holti wiide hitande hikka jaati jande mum yoppe tafun ko mawri ko landine santi. Ɗum timminta yetere meɗen sukaɓe leydi Mali hannde mbaynodiran e dow micitade kaɗo haala Nelson Mandela. Jande yo kaɓorgal ɓurgal fof barkinde yalla woyltinde adunar ndu. On jarama heɗade yo en jii yontere warore
yewtere sukaɓe mali fu wonno.